Modimo, Modimo, o sa utlwile dilo tsa bahlubeile kajeno se di fedile ke tabo epetile ae ngwana wa Maria o sotse lefu wa pila Alleluia, 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 Alleluia. O hata ke letse fatshe Satane wapile batho jwale o balokolotse ka dina le ntsara lefu ae ngwana wa Maria o sotse lefu wa pila Alleluia, 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 Alleluia. Madio, Madio, se akonyana, anatsu, anatsu, lo elefati. Ke hatu polo e petra ya bote ba etsa dibi ae ngwana wa Maria o sotse lefu wa pila Alleluia, 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 Alleluia.